sohlekamo fule kuzokwina ikingozi ngenasitha bangeke bakuzona isithunzi sakho sulile bongabogogo behlezi bina ubanile bazobonela bazohleba bazohleka mohlule kuzoqina ikingozi ngenasitha bangeke bakuzona isithunzi sakho sulile bongabogogo behlezi bina ubanile.
Thank you.